Kidoma, I kikoma weya. Weka dutiki Thomas. Tunayo furaha kwa wazawa Kigoma. Weka dutiki Thomas. We shall find ndege. Tunayo furaha kwa wazawa Kigoma. Weka dutiki Thomas. We shall find ndege.
KK KK Town Kasulu ndio baba likozaliwa. KK Kigoma kama vipaji tumejaliwa kaseja na lunya fahari mkoa wangu ama wese ivili bwani vikulaba ukalumba oh, Kigoma mkoa wangu ndo fahari yangu
hey, ardhi yenye rutuba ya kustawisha chelewa rombe na mahali zenye sokwe wasiolewa Kigoma imependeza sana twashu
Shaba kwa matania Amani kwa wazawa Kasulu kibondo
wakunza Ama tunakundi vikogwa
yeah. Ziwa refu tunalo Na madini tunayo Tunambuga za wanyama kama gombe Na mahali aridhi safi tunayo Na vipaji tunavyo Sauti safi tena tam 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 ni gere gere na masham sham 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 kigoma yetu mambo bam 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 bam
Meli aliemba Mwana siyasa mashuja Badetezi wa taifa Kigoma tunatoka wote master, yeah Miss Tanzania Kelin, yeah Kaseba champion, yeah
Weka dutikite, we shaba mineke Tunayo fura Weka dutikite, we shaba mineke
Kigoma
Weka dutikite, we shaba mineke Kigoma, ale Kigoma
Na ugali wa mwongo Aga wa mwongo Baby mefanya nika wa damu Kwa vitenge na mashuka Mise na chumbi kidogo Aga kidogo Na tunumbuga kama famu Tuna kigoma ya sasa Sukoma ya zamani Kigoma ya leo Imesonga mbele Uzeba zeba ya sasa Sukoma ya zamani Kasuru ya leo